ulimi wako umepoa poa,
jaiva,
ubongo wako umepoa poa, na kama vile unaboa boa, changamsha bongo kidogo. Let's go, eh. Kapo manze sema zishi sinza, kapo manze sema zishi sinza, kapo manze sema zishi sinza, kapo kapo manze sema zishi sinza, 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 kapo kapo manze sema zishi sinza, 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 kapo kapo manze sema zishi sinza, 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 kapo kapo manze sema zishi sinza, kibu kata wa kata ya mkata, mekata kata kata kukata miti ya kata ya mkata. Katibu kata wakata ya mkata, mekata kata kata kukata miti ya kata ya mkata. Wakati katibu la mata wakata ya msata, kakata kata miti katika kata ya msata. Hey. Wakati katibu la mata wakata ya msata, kakata kata miti katika kata ya msata. Twende na hii. Zima switch, washa switch, zima switch, washa switch, zima switch, washa switch, zima switch, washa switch. Trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger. Kafa manze sema zishi sinza, kafa manze sema zishi sinza, kafa manze sema zishi sinza, kafa kafa manze sema zishi sinza, 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 kafa kafa manze sema zishi sinza, kafa manze sema zishi sinza, kafa manze sema zishi sinza, kafa manze sema zishi sinza. Kafa kafa manze sema zishi sinza, 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 kafa kafa manze sema zishi sinza. Ngombe nyuma ya nyumba, ngombe ngombe nyuma ya nyumba, eh, ngombe nyuma ya nyumba, ngombe ngombe nyuma ya nyumba, eh, ngombe nyuma ya nyumba, ngombe ngombe nyuma ya nyumba, eh, ngombe nyuma ya nyumba, ngombe ngombe nyuma ya nyumba. Kama umepata hiyo usijoni hatari, piga na hii maniga ndio jikubali. Twende pishi mbishi kapeka mchicha mbichi, pishi mbishi kapeka mchicha mbichi, pishi mbishi kapeka mchicha mbichi, pishi mbishi kapeka mchicha mbichi. Zima switch, washa switch, zima switch, washa switch, zima switch, washa switch, zima switch, washa switch. Trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger. Kafa manze sema zishi sinza, kafa manze sema zishi sinza, kafa manze sema zishi sinza, kafa kafa manze sema zishi sinza, 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 kafa kafa manze sema zishi sinza, 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 kafa kafa manze sema zishi sinza, 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 kafa kafa manze sema zishi sinza. Hey, hey, tope pondo alizapondwaje?